Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Asiyangale kusisima fiko nakulentambama ezosithulela noma ngathi i word of encouragement. Sisima sawubona?
Sawubona sisunjani?
Ngiyaphila wena njani?
Ngiyaphila. Yaphela
kuse inkosilungile siyabonga yazi sibonga nje isikhatsi sakho ukuthi nakulolu suku ubuye ngenye i word of encouragement noma ke uzosimotivate ngezwi likaNkuluNkulu ngoba hey ziningi kuningi futhi okuthi nje yazi isiphithiphithi nje la emhlabeni so cabanga uphila bese akekho nje umuntu okukhuthazayo noma umuntu okencourageayo so siyambonga uNkulunkulu ngabantu abafana nani ngicela ubingelele ekhaya bese ke uyasiphakela lokho osiphekele kona
Enkosi kakhulu siyabulela sisi ngiyabulisa kubaphu lapho libonga abamameleyo
Amen
ezindleleni nasemakhaya ngiyakuthemba ukuthi bakhonze kahle namhlanje Nathi sifunde kakuhle.
Amen.
Namhlanje sisonke sizothetha ngokudependa totally kuNkulunkulu. Incwadi kaIsaya xa ufunda kuchapter 26 verse 3. Na iBhayibhile phana uthi ubathi Jesu, uYehova ubathi Jesu ngenzolo abo banjongo zingajikajikiyo. Xa ufunda kuBhayibhile English uthi kuNLT you shall keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. So ndibonile ke kwijini yam endleleni yam eniyokukholwa ukuba into echaza ukuthi sizokwazi ukuqhubeka ikwazi nokuhamba noNkulunkulu singadinwa into echazayo into ukuba i-focus yethu ijonge phi. Now iBhayibhile ke xa ithethayo kule ncwadi ithetha ngendaba yokubhekisa amehlo wethu kuThixo ithetha ngendaba yefocus naxa ufunda incwadi kaMahebhere chapter 12 xa ufunda phaa kuverse 2 ithi amehlo ethu makatintsho kuYesu yena oyimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu so xa ithetha ithi masilibaleke olugqatso silibaleke sinokunyamezela ubomi ke buyathanda ukuba ekuhambeni kwethuba akuhlali kumnandi bomini ekuhambeni kwethuba siye sizive sinokudinwa siye sizive ekuhambeni kwexesha sinako nokukhathala nanto ithi sifikelwa lixesha lokuba singaziva sisemandleni sifikelwe lixesha loba sidinga ukuba sive uThixo esikhuthaze someleza kodwa ndiza nento ethi ke namhlanje ukuba kubalulekile ukuba singawasusi amehlo wethu kuThixo ngoba the moment siqalisa ukususa amehlo wethu kuThixo sibheke isimo sibheke ecaleni ukuba umakhelwane wakho wenza njani yena uzawufumana siba nendlela enza ngayo ayiyo le ndlela wena kumele wenze ngayo siqale ngokusimkhweshine noThixo simbuze uba ngabathena ababalungelwayo bengathandazi nokuthandaza ubabona abantu belungelwa befumana izinto ngokukhawuleza bengakhange bamthembe noNkulunkulu bengamcelanga nomcela ko ufumana siba ngoku nawe ufikelwa kubutyhafa ufikelwa kukungamthembi uThixo kodwa ke iBhayibhile iyasikhuthaza ukuba sithembele kuThixo iyasikhuthaza ukuba namehlo ethu athi ntsho kuThixo ngoba xa sithe saqala sasusa amehlo uzawukhumula kakuhle eBhayibhileni uPetros wathi ebona uYesu hamba phezu kwamanzi ithi iBhayibhile wabuza naye ukuba nguwe nalo nkosi ukuba nguwe yitho ndize nam ndihamba phezu kwamanzi uzawuqaphela uba uqalile wahamba kakuhle phezu kwamanzi wafana noYesu until kwafika into yokuba asusa amehlo kuYesu aqala bhekabheka jonga amaza lawo lwandle ekubeni ejonge amaza lawo lwandle uye waqala ukuphelelwa ngamandla uye waqala wafikelwa yi-doubt nokungamthembi lo Yesu bethe makeze so uzawufumana ukuba ixesha elininzi xa sithe sawasusa amehlo ethu kuYesu siye sifikelwe kukuphazamiseka siya sikufikelwe kungabi namandla endleleni siya sikufikelwe nakukumqeshina nokumdoubta uThixo kubalekile basithembele ngaye xa sithembele ngaye siba namandla xa sithembele ngaye sijonge kuye siba noxolo enhliziyweni yethu xa sithembele ngaye sijonge kuye nempilo yethu izigqibo esizithathayo they are governed by his word xa sijonge kuye sithembele kuye nelize xa sikali sijonga lisibona singabantu abanengxishi abangasukunyiswayo kanti xa sithe sabhekabheka siyashukunyiswa xa sithe sabhekabheka siye silibala uba ungubani lo thixo sihamba naye xa sithe sabhekabheka siye silibale nobungakanani bakhe lo thixo esihamba naye ndiyibonile eluhambeni lwam ukuba ayafika amaxesha okudinwa kodwa iBhayibhile ithi kwincwadi kaIsaya xa ufunda uchapter 40 ufunda kuverse 31 uthi namadoda aya nabafana bazawudinwa bazawufikela kwixesha lokutyhafa namadodana ngatyhafa adinwe uthi nabafana bakhubeke bawe ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni uthi banyuke ngamaphiko njengeenkozi baya kugidima bangadinwa bahambe bangatyhafi mphulaphuli ayenzeki kweli lizwe siphila kulo into yokuba umntu ahambe iminyaka agidima angadinwa ayenzeki ukuba umntu aphile iminyaka kodwa angafikelwa kutyhafa but iBhayibhile ithi iyenzeka kwabathembele kuThixo ukuba ubaleke ungadinwa uhambe iminyaka ungaphelelwa mandla ngoba iliso lakho lithe ntsho kuYehova isecret emphulaphulo sekhaya yokungatyhafa endleleni isecret yokuba uhambe ungadinwa uhambe ungalahli ithemba isecret kukuthatha amehlo uwabhekise kuYehova ungasukunyiswa ngoba xa uthe wawasusa amehlo akho kuYehova uzawuqala ukudawutha xa uthe wawasusa uzawuphazamiseka xa uthe wawasusa uzawujonga indlela umakhelwane enza ngayo engeyiyo le wena umele uba wenza ngayo uqale ke ngokungathembi le nto iphetheyo ungathembi lo Thixo ohamba naye kodwa iBhayibhile namhlanje ithi bona abathembele kuye bahamba bangadinwa babaleka bangatyhafi namhlanje ke ndiza nento etshoyo kumphulaphuli ukuba kubalekile ukuxhomekeka kuThixo uThixo abe into yonke esiyidingayo uThixo abe nguplan A wethu aphinde abe nguplan B aphinde abe iplan yethu yokugqibela kubalekile uba uThixo simenze izinto zonke simbone ezi zinto zonke simbone uThixo esanele kubalekile ukwanela nguThixo ungekabi nazo izinto ubuzithandazela kubalekile ukwanela nguThixo ngelinye ixesha ungenamali kubalekile wanele kukuba noThixo ungenazo ezinye izinto abanye abantu abanazo uThixo ukwanele mphulaphuli amen
uyazi ngithanda uma uthi akabe uplan A wakho abe nguplan B wakho abe nguplan C wakho abe iplan nje kukho konke kube nguNkulunkulu ukuthi uhamba ngani ngeplan yakhe yo sisima siyabonga kakhulu uthi ukuze sikwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi sidepend kuNkulunkulu ukuthi singasusi amehlo ethu kiyena
Amen.
Utholakala kuphi?
Ndiyatholakala ku Facebook igama lami ndingusima Mkele Siko ku Facebook ikhona ke na TikTok ngegama ekusima Siko ndiyafumaneka ku WhatsApp ku 0734777832 WhatsApp ku 0734777832
Enkosi. Ukhani mambo uthi amen ku motivation siyabonga asiphinde futhi sihlangane kusasa ngikuphelezelela la not kusasa next week Sunday yangaso lesisikhathi ngikhipha ngehashmail group bafichara lam the late Sfiso Ncwane bathi enkazimulweni uyazi nje ngithi ngalomhlabelelo busiseka ngoba uyazi nabo bahlabelela ngamaphimba amnandi emnandi ngempela le acapella Sisima, bless you.
Amandla, Atholakala kuye
Atholakala kuye
amandla ke iye atholakala kuye
atholakala kuye
la enkazimulweni amehlo akho akangasuki kuJehova dependa kuye 100%. Ya usis Moriana uthi powerful motivation. God bless you sesima. Angithatha ucingo la. Sawubona Dumela. Sawubona. Sawubona.
Yebo.
Ngiyaphila wena unjani?
Ngiyaphila.
Hey mfowethu. Usiphatheleni namhlanje?
Ukumile ubonga ukuthi ngiyaphila. Ukukhuluma noNkulunkulu.
Oh bonga inkosi uthanda nje ukubonga uNkulunkulu. Ukuthi uyaphila.
Yep.
Okay. Siyabonga.
Yabonga.
All right. Bless you. Bonga inkosi.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit, download the Bible to your cell phone, read Word for Today, and you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za, especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.